Bobby Boss. Female gang, we back again. It's a good day, I got the money, huh? I live my life, come I send you anybody fam. My bunny ends a high aquarium, it's your every day. Money way, money say, so I don't care. Mi maji na mi moshi, tunasipu na wadosi. My pimples to my boss, usige uti lost. Tana, ongeza wine kwenye glassy. Let's get high girl, hakuna waku gassy. Maisha yapo nasi, party after party. Kila kitu kwa fasi, hakuna wasi wasi. Naishi maisha yangu, mbele macho yao. Walojaribu igia, isha kuna
kwao. Jona pendaga, aga ma blessing mungu alishani paga. No smart time, na kwa shangaza. Aga ma story ya vyatu na kwa kanyaga. Yeah, I made my life, oh. Good God, don't talk about my life, oh. I'm living my life, oh. Don't talk about my life, oh. I'm living my life, oh. Na naishi vile mtaka, yo.
Na akitaka kitu, ni kitu na soksi. Niko moto kama kitu na toastin. Anipaga wishe mpaka niwe kitu na coke. Na wacha wadwanzi wabaki kongea lugha ya bubu. Sana ni sukari mithili ya wimbo wa Zuchu. Mbupu, bado ina bao kama buku. Nasimama kama mnara kana ni kama chuchu. Naishi maisha yetu, mbele macho yao. Walojalibu twiga, ishe kuna
kuwa. I'm living my life. Don't append that, I got my blessing, mungu alishani paga. No smart time, na kwa shangaza. I got my story, have yaki na kwa kanyaga. Yeah, I'm living my life, oh. Good God, don't talk about my life, oh. I'm living my life, oh. Don't talk about my life, oh. I'm living my life, oh.